I'm feeling it. Exclusive from queenjams.com.
Chamo Entertainment.
No getting me so late. Na puma ya baka regreti. Na le manabo. Koni ya shano nizimia. Monga soketi. No getting me so late. Na puma ya baka regreti. Na le manayo. Barile seni sipi ya nipeko mitine. So late. No get me. Na le manabo. Shana nizimia, monga soketi. So meti, look at me. Nalema nayo, barire shoni shipi ya ribeko mitimeti. Ushewi kuti, mumanja ya ndani. Akulekele kupantu, na ine anijutu. Where are you? Pantu na anaka. Nyonse ni nedhafu, awe na anaka. Bakalipo nisi. Soketi, look at me, so meti. Na puba ya bakari greti. Na le manayo, barire seni sipi ya ripeko miti meti. So meti, look at me. Na le manabo, koni ya shano nizimia. Monga soketi, so meti, look at me. Na le manayo, barire shoni sipi ya ripeko miti meti. Ala tifo tayati. Narema nayo society. Inelion sings ayati. Is she the one? Is he the one? Oh no, ala tifo tayati. Narema nayo society. Inelion sings ayati. Is she the one? Is he the one? Oh no, awe pueda. Nikalipo vita kata. Come and find me. Makalipo nisiriza. Awe pueda. Nikalipo vita kata.
from queenjams.com.